Nature's soul.
The sound.
Talk of black and white.
Where did you go?
Nataka nikupe namba ila iwe siri yako usende uko kutamba.
Shemejiwe naogopa kupigwa panga, japo kwenye friji langu keka kitu kinaganda.
Shemejiwe nataka iwe siri tena ikibidi namba yangu ikariri.
Shemu humtego sio siri. Aya nipige ipi? Mano na laini mbili. Kweli unataka nipige ama shemu na nchota?
Weka unapigia pigia, uwa wenzako hana hocha.
Mimi nataka nipige ila laisu na nchota.
Weka unapigia pigia, uwa wenzako hana hocha.
Shemeji ntaipiga.
Ipige.
Ntaipiga.
Nataka uipige. Yani uipige mpaka isanganikiwe.
Ntaipiga.
Shemeji, namba yangu mimi mianzia sifuri. Mina kufa, hakikisha unaipiga vizuri.
Shemeji, ni mwalimu wa masi namba ndo nazijua vizuri. Ukinisusia kombe nkaripiga linakuwa bakuli.
Sipendi kutoa namba, afu mtu asipige. Kautafanya uo ushamba, hapa kwangu usije.
Uzombe ukanipa namba yenye kitobo, mikucheza na sifuri mambo madogo. Shemeji usijichanganye ukanipa kisogo, nikikosa namba kubwa na piga. Kweli unataka nipige ama shemu na nchota?
Weka unapige pige, uyo wazako wana hocha.
Mimi nataka nipige ila laisu na nchota.
Weka unapige pige, uyo wazako wana hocha.
Shemeji
nataka uipige.
Shemeji ntaipiga.
Yani uipige mpaka isanganikiwe.
Ntaipiga.